Forget the Gen Z, na sanduka blueprint bonga Jay-Z. These days ni mankala chepa easy. All over kambe tuwa oyo, they don't feed me. No paper, diela chem beat. 2020 nenzo gona msit. Monday to Friday kufala same fit. Na mafuto ya kutala ya li long gone. Batchman paya chikongo. Nenzo pisha monga izaka sila choncho. Pintu kubausa monga chondo. Yose mapine nenzo kufa ni maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yangu kupia ni muriro. Na stress hapa ni zero.
Nangu ni mwana wanomba. Mayo mwane vuna bomba. Keti ndabe vuna komba. Jehova evo asonda. Ni mwana wanomba. Mayo mwane vuna bomba. Keti ndabe vuna komba. Jehova evo asonda.
Grinding, need a piece. Oh geez, they forget in a Gen Z. Bambiri nima wa cola and tease. Apa the boss is back, rich peace. Benzo tizi mira ma phone wa kafola. Apa ndi set puli kama cola. Street runner ni pepe kachola. Ikatika ni kuyola. Bonse benze patop na kusamu. Abate bote wa challenger. Kembo pa kambani ya peze kani manager. Chinanzuna but don't test the vesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. Chinaipepesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is akupesha. Ika kutuwa lila po life is akupesha.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayo mwane funa bomba. Keti ndabe funa bomba.